gutya bwose nawe umwana nk'abandi ko nta musore n'umwe ujya gutesha umutwe abo bose baraza bakarya bakagenda ntibasubiremo Tripraverwa yuwa bequin wambara duke ngo bayage ese ubu kugi badashiduka ngo bareke gukritika kuri snap uri hit you got blue tick jambo n'udupit kwa utanze kiss ese ubu kugi badashiduka ngo bashake kuguprofita ese bakugaye size con sanskens ikutarisha kuri make a booty show Karina ka put it down yeah yeah rosa rosa weba kwangirichi dorura kuseni byo biguci ngoke nka kuwagize just dance me guess you guess you look like me rosa rosa weba kwangirichi dorura kuseni byo biguci ntege nka kuwagize just dance me guess you look like a beast muri film oh yeah so kudashaka umukunzi nk'abandi ko byibuze udasana gakecuru se oh yeah yeah when on a street we pivot a stick kuri kuba kuma pics yeah trip raverwa yuwa bequin wambara duke ngo bayage ese ubu kugi badashiduka ngo bareke gukritika KGL uri hit na Mackenzies jambo n'udu snap kwa utanze kiss ese ubu kugi badashiduka ngo bashake kuguprofita ese bakugaye size con sanskens ikutarisha wakoza ma beautiful kuri bota matatuni show Rosa rosa weba kwangirichi dorura kuseni byo biguci ngoke nka kuwagize just dance me guess you look like a beast rosa rosa weba kwangirichi dorura kuseni byo biguci ntege nka kuwagize just dance me guess you look like